Kalala, twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo. Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ndetse n'umwanya wo gusuhuza abadahwema kudukurikira muri gahunda zacu za buri munsi aho muri hose mu mpande z'isi zitandukanye. Ikiganiro cyacu kuri uyu munsi kiragaruka ku kibazo kigabanuka ry'ibiribwa cyangwa amafaranga yagenerwaga impunzi ziba mu nkambi zo mu Rwanda mu kubatunga. Mbanze nkwibutse ko ari igabanuka ryatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda PAM uko guhera mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka aribwo icyo cyemezo cyagombaga gutangira gushyirwa mu bikorwa. Ubu tubagezaho ikiganiro burumvikana ko amafaranga ya mbere impunzi zayahawe. Muti iryo gabanuka ry'ibyo biribwa rero riteye riti. Ni igabanuka ryavuyeho igipimo kiri ku mpuza ndengo ya 60% hasigara 40%. Ubusanzwe impunzi zagenerwaga amafaranga 2,600 buri kwezi kuri buri muntu ariko kuri rigabanuka ziragenerwa amafaranga 340, ni ukuvuga atagera ku madorarane y'Abanyamerika ku kwezi. Wabibara ku munsi ugasanga impunzi iratungwa n'amafaranga 101. Ijwi rya Amerika batangariza bwa mbere inkuru ku igabanuka ry'ibyo biribwa bigenerwa impunzi hari mu kwezi kwa kabiri umwaka 2021. Abategetsi batandukanye barimo abahagarariye Minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi mu Rwanda batangazaga ko impamvu nyamakuru y'irigabanuka ari yuko abaterankunga bahuye n'ibindi bibazo bibasaba kubitera inkunga hirya no hino ku isi muri ibi bihe isi yose yugarijwe n'icyorezo COVID-19, ariko bagakomeza bizeza ko nta mpungenge zidasanzwe kuri icyo kibazo. Ahanda bumvisha gato uko Bwana Olivier Kayumba, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi mu Rwanda, yasobanuriye Ijwi rya Amerika.
Ntago biduteye impungenge cyane kubera ko buriya mu buzima bw'umuntu haba harimo ibintu byinshi, harimo ubuvuzi, harimo amashuri, harimo isuku n'isukura, harimo icumbi, ndetse noneho nayo mafaranga yo kurya. Ariko icyagabanutse ni amafaranga yo kurya cyangwa se kugura ibiribwa. Ibindi birahari, nta kibazo bifite, ku buryo twumva ko nta kintu guhungabana ntabwo ari cyane, cyane cyane ko tuzi ko mu mpunzi abenshi atari yo mafaranga babeshejeho yonyine, bafite n'ibindi bikorwa hirya no hino. Ubwo hano mu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Huye, impunzi nyinshi zibeshejeho ntago zibarwa kuri iriya mfashanyo yaba y'ibirigo cyangwa se iyindi mfashanyo ari yose. So dufite hafi 10,000 bashoboye kwibeshaho mu mujyi, n'abandi nubwo bashobora kuba batarabonye ubushobozi buhagije bwo kuva mu nkambi bakajya mu nkengero z'inkambi, ariko nabo bafite ukuntu babayeho. Ariko ntibibuze yuko hari abantu batameze neza, impunzi zidafite ububasha zo zizakomeza gufashwa n'ibiribwa nk'uko PAM yabitubwiye.
Tukimara kumva iby'irigabanuka ry'ibiribwa, Ijwi rya Amerika yahamagaye Madame Emily Frenberg, uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda PAM, mubaza intandaro yabyo.
The root causes is a funding shortage entirely. That's the reason.
Intandaro ni igabanuka ry'abaterankunga hirya no hino ku isi. Iyo niyo mpamvu. Navuga ko ibikorwa byo gufasha impunzi mu Rwanda bimaze igihe kandi byagiye bikorana. Mu myaka ishize twagiye duhura n'ibibazo mu gukomeza gushakisha inkunga ku mpunzi zihari. Ari kurabizi nko mu mezi birashize kubera ikibazo cy'icyorezo cya COVID-19 n'ibindi bibazo byariyongereye hirya no hino ku isi, ari byo byabaye kwigabanuka ry'ibiribwa mu Rwanda.
Ubwo hazakurikiraho iki rero?
ikizakurikira uravuga kuri iryo gabanuka. Twizera ko ishyirwa mu bikorwa ry'igabanuka ry'ibiribwa rizagorana cyane ku mpunzi, ariyo mpamvu tugerageza gukomeza gukusanya inkunga kugira ngo turebe ko twahangana n'iryo gabanuka. Rero ndatekereza ko iki ari ikintu tuzakomeza kugerageza, kubera ko twarangije kubona ko bizagorana ku mpunzi by'umwihariko muri ibi bihe bya COVID-19. Ariko nanone ubufasha bwakomeje kugorana, kubera ko benshi mu baterankunga bacu bari mu bindi bibazo byihutirwa bisaba ubufasha hirya no hino ku isi ugereranyije no mu yindi myaka.
Kugeza ubu se mwaba muri kuvugana n'abaterankunga?
Yego, turakomeza gushyiramo ingufu n'abaterankunga, kandi dufite icyizere kugira ngo turebe ko twakemura iki kibazo. Ariko kugeza ubu ntacyo turabona gihagije twaha impunzi, ariko dukomeje kwizera ko ubufasha bushobora kuboneka.
Nyuma y'ibyo, Ijwi rya Amerika ntiyatereye agati mu ryinyo, ahubwo tukimara kumenya ko impunzi zatangiye gufata ayo mafaranga, twarebye uburyo akoreshwa ku mpunzi mu nkambi zitandukanye. Ndongera nkwibutse ko kugeza ubu ku butaka bw'u Rwanda habarurwa inkambi esheshatu z'impunzi zigera mu 130. Muri izo inkambi eshanu n'izi impunzi z'Abanyekongo, iyindi isigaye ni iy'impunzi y'Abarundi. Ku isonga hari inkambi ya Gihembe iri mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, icumbikiye Abanyekongo. Iya Kigeme mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda, nayo icumbikiye Abanyekongo. Iya Kiziba mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, nayo irimo Abanyekongo. Nyabiheke igatuma mu burasirazuba bw'u Rwanda, naho harimo Abanyekongo. Iya Mugombwa mu karere ka Gisagara, aho ni mu majyepfo y'u Rwanda, naho harimo Abanyekongo. Hanyuma haraza inkambi y'Amahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda, nayo irimo Abarundi bavanze n'Abanyekongo. Kugeza ubu mu nkambi zimaze igihe twavuga nka Gihembe, ku buryo hari abahamaze imyaka 24. Byumvikana nta shiti ko umwana wahavukiye yaba yaribarutse, naho ababyeyi be nabo bakaba bafite abuzukuru. Mu ngaruka twasanze kubera igabanuka ry'ibiribwa ziratandukanye ku isonga, haraza inzara iriza benshi ayo kwarika. Uretse ikibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa, abatuye mu nkambi zitandukanye zirimo Kigeme na Gihembe bo bari kwimurirwa mu nkambi y'Amahama, bakajya mu bibanza Abarundi bari gutahuka babagamo. Ubutegetsi bukavuga ko byose bigamije gukingira ubuzima bwabo, ariko se bo barabyumva bati? Bahaye ikaze dutangiranye n'ababo mu nkambi ya Gihembe, batubwira uko bakoresha amafaranga 340 ku kwezi.
Biragoye cyane kugira ngo umuntu abashe kuvuga ngo ayakoresha ate, kuko nawe ufashe igiceri cy'ijana ku munsi kugira ngo ukibarire, uvuge ngo umuryango w'abantu batatu nditanga nk'urugero, kuvuga ngo 900 ndicara ngo mbibarire, ni ibintu byatugoye cyane. Ku buryo ubu ngubu uko bureba ahangaha, kuvuga ngo ndakubwira ngo twayakoresheje gute biragoye. Uretse kuba twaragiye dufata yendo gafata, kuba ati ubwo bigenze gutya, reka mfate kawunga, mfate ibiro bitanu, shyireho n'ibishyimbo ibiro nka bibiri, none ubwo ngende njye mu gitondo, ubwo bibe bihagije. Ku buryo nyuma aho byageze aho bigora, ku buryo bamwe ubu ngubu tumaze no kugira ingaruka nyinshi cyane. Sinzira mwara byumvise no mu nkambi zimwe ababutanzeho gufasha gatoya batangiye no kwiyahura.
Hano si icyo cyo kwiyahura mu nkambi ya Gihembe cyari cyaba bimeze bityo?
Mu nkambi ya Gihembe ntibiragera, kuko abantu bari bagifashanya, uwagize uko aramuka agafata mugenzi we.
Ayo makuru yo kwiyahura muyakura hehe rero?
Twe twayakuye mu nkambi ya bagenzi yacu, cyane cyane nkambi ya Kigeme. Cyane baherutse kudahamagara, hari umubyeyi waherutse kwiyahura. Uko yiyahuye twe n'amakuru, kuko turayasangira nk'impunzi, aho turi twese uko tuba duhuje akababaro. Umubyeyi wo kurya yiyahuye yamaze iminsi ibiri abuze ibyo ateka, aravuga ati afata ati reka njye ku isoko. Ari nko kubeshya abana kugira ngo abana bumve ko nyina agiye guhaha. Mu rugo gutaha rero areba ukuntu abana yabijeje ko yagiye kubahahira, none agarutse nta n'ikintu na kimwe abahaye, yinjiye mu nzu andi makuru bavuze ngo arapfuye.
Ubu mbega hari na benshi dufunga imikandara ukavuga ngo kuharira abana barye, ubu yemeze nk'umugabo nanga umugore funge umukandara abana kugira ngo ure ko baramuka. Ubwo rero ugasanga ntacyo imwe bitatu itugerejeho kabisa.
None wowe umaze imyaka ingahe hano mu nkambi ya Gihembe?
Nkambi ya Gihembe nyimaze imyaka 24. Nahageze tariki 24 z'ukwa 12 1997. Buri buke noherere bube niho twageze mu hano. Twifuza ko n'ukuri leta y'u Rwanda turashimira gukora dufashije cyane cyane byimazeyo n'abafatanye ikorwa bayi. Tukatugira ngo ukivuzo dufite twabagezaho badufashe badukorera ubuvugizi mu byukuri kugira n'igabanuka ry'ibiribwa byaba bidakunze badukorera n'ubundi buvugizi bwo kuba twasubizwa mu gihugu twaturutsemo byaba bidashobotse mu byukuri bakaba badushakira n'ibindi bihugu byatwakira kuko turababaye cyane turi kubona aricyo gisubizo kirambye cy'ibibazo dufite.
Ukomoje ku kintu cy'ingenzi cyo gusubizwa i Kongo, impunzi z'abarundi muri iyi minsi ziri kwiyandikisha bamwe batangiye no gutaha, mwebwe icyo kintu mwari mwakigeza kwa bakuriye?
Murakoze. Iki kivuzo twakigejeje kuba dukuriye ndetse ubuyobozi bw'inkambi burakize cyane ko mu byumweru bibiri bishize twabasabye ko bashyiraho ameza twiyandikisha. Icyo gikorwa cyari cyatangiye mu by'ukuri, bari bashyize abakozi babiri, impunzi zose ziraza ziriyandikisha kuko aricyo gisubizo babonaga cyanyuma. Ubuyobozi bw'inkambi abonye abantu babaye benshi, icyo gikorwa baragihagarika mu by'ukuri, ariko twari twagitangiye.
Ku kibazo cy'igabanuka ry'ibiryo byatugezeho ingaruka cyane. Urabona nk'abantu 8 ko namfata 2024 n'amafaranga 120 ni ibibazo bikomeye cyane. Nge nabuze nuko nyahaha nahashye igice cya kawunga n'igice cy'umuceri, nkaho n'ibiro bine by'ibishyimbo gusa amafaranga ararangira. Turababaye cyane kuko hano bari kuryama n'abaturanyi ndetse badukikije bahuye n'ingorane ko abana bari gusohoka bakajya gusabiriza n'ababyeyi bakajya gusabiriza. Turababaye cyane, dufite agahinda gakomeye cyane. Haje kubitiramo n'ikibazo cyo kujya amahama bitunguranye, batwatse amafaranga bavuze ko tugomba kujya amahama.
Nakomeje kumva mu rwanya icyemezo cyo kujyanwa imahama, ariko hano Gicumbi ni mu manegeka. Niba ntibeshye hariya hirya hari hari uruntu rw'urwobo rwashobora kuba rwatwara inkambi cyangwa igice cyayo, kubera iki mu kirwanya icyo cyemezo?
Impamvu tukirwanya mu mezi angahashize bavuze ko agiye kuri abantu mu manegeka barabubakira kujyanwa amahama. No mu nkambi hagati harimo ibibanza byinshi abantu bakubaka aho kugira ngo bagerenwe amahama, kandi ikindi krima y'amahama ntabwo twe twayishobora.
Ku kibazo cyanjye n'amahama, impamvu tubifite ikibazo, urabona imyaka tumaze ni 24. Ikibazo dufite ni iki rero? Kuva muri shitingi uwinjira mu yindi, mu by'ukuri biduteye impungenge.
Niba amahama se ni shitingi cyangwa ni amabati?
Byose byitwa inkambi. Nubwo mvuze ngo nta mushitingi, nubwo nashatse kuvuga inkambi. Ikindi kibazo kirimo gikomeye ni iki? Mu by'ukuri urabona hano nta mfashanyo tukibona. Nibyo mama yavugaga. Ukibaza niba umuntu agiye kuva mu nkambi ajya mu yindi, ese iyo nkambi azahiriramo iki? Tukabona ko rero akubwira ngo tuve mu nkambi tujya mu yindi, ahubwo badushakira igisubizo kirambye cy'ibibazo byacu, kuko turabona ko ibisubizo birambye tutazabibonera imahama.
Nawe wari ufiteho ijambo.
Urabona aho tugeze n'ibyo kurya turugutaka kubera inzara. Urabona imyaka isaga 20 ahantu turiyubaka n'inzara, twe tubona yuko ari urupfu mu Burundi. Ahubwo yaye ngo tukomeze tugenda duhunga mu myaka 20 ni tumaze mu nkambi, byaruta hagatekerezwa ikindi kintu. Aho gukomeza kwica b'inzara wagenda, niba ni urwo rusaso twahunze burya rwakurasa, ariko umwana atasambye ureba yenda ugapfa mbere ye cyangwa se nawe agapfa mbere yawe, ariko wirukanka ariko utishwe n'inzara.
Icyo cyo bagenzi bafata nk'umuturambye wo gusubira ikongura kivuga iki?
Nanjye ndemeranya nabo kuko nta kindi gisubizo dufite. Birababaje ko natumara imyaka 24 hano muri no nkambi, twari tumaze no kwiyubaka, rero kugira ngo turyane n'igihugu cyatwakiriye byaruta tugasubira iwacu, kuko inkota yica neza kurusha inzara.
Njyewe nakubwiza ukuri, nta n'ikintu mfite mu nzu, ni njye kwibwirira njyewe ubwanjye, cyane ko n'ahandi hose inkambi zindi hari n'ahantu hari kuboneka abantu bari kwiyahura kubera inzara. Rwose njyewe mfiteyo n'umuvandimwe wiyahuye, abana baramutabariza, n'umuvandimwe nzi neza gutya twari duturanye no muri Kongo, bamuca mu ngo yamaze kwiyahura ariko ntago yapfuye, ngo abaturanyi baraterateranije bazana icyo kumugaburira.
Icyo gusubira Kongo urakivuga iki?
Cyo gusubira Kongo rwose nanjye ndepuru n'abandi rwose ku gikongo nicyo dushaka. Njyewe mahama narahageze, buriya twakagombye kuba twaragiye dufite ikintu cyo twitwaje. Ubu njyewe ndi ku rutonde rwo kwimurwa, kandi ubu tugeze ubundi kukubwira ko nta kintu mfite mu nzu. Ubu kuwa mbere haje imodoka cyangwa ku cyumweru akavuga turira, nakurira nte n'abana.
Wagenda watsimbarara?
Ntabwo nagenda, ntabwo nagenda, abana bansinziriraho mu nzira rwose, n'abahamba ahangaha menyereye.
Niwe cyo mvuga mpagaze nshikamyeho kugira ngo bashake imodoka zitujyana amahama Kongo. Hano ku mupaka ni hafi, kuva hano kugera amahama ni kure, ahubwo aho kujya amahama batujyana Kongo, kuko twebwe n'ejo bundi twatwiyandikishe bazana ikintu kuva ngo tuziyandikisha tugeze amahama. niba mahamari duane ya Kongo byatuyobeye ako kantu karatubabaje cyane kugeza igengewe tubwira minema twatuhari turavuga twebwe nitwa ndakuva hano tuzava tubonye imodoka ya Kongo urya ikintu kibabaje cyane nukumva witwa umaze imyaka 20 ningahe mu nkambi waje kumva kumvugira mu misaka y'umuntu gutaha kandi nawe ukeneye gutaha icyo kintu kiratubabaje cyane
ukajya kumva
ukajya mu musaka w'uru gutaha wo mu Burundi matongo y'u Burundi kandi nawe arugutaha iwabo turarambiwe pe
abakurikijwe rya Amerika mbibutse ko turi mu kiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe ikibazo kigamanuka ry'ibiribwa ku mpunzi ziba mu nkambi zo mu Rwanda n'ingaruka byateje murumva akabagira ubusa Kigali mu Rwanda saba ari mu nkambi ya Gihembe gusa basaba gutahuka kubera igabanuka ry'ibiribwa n'ibindi bibazo ijwi rya Amerika yashatse kumenya uko kiba kibazo cyifashe mu nkambi ya Kigeme iri mu majyepfo y'u Rwanda maze ivugana na Bwana Edizo Munyakarambi perezida w'iyo nkambi abanza kuvuga ko ari ikibazo gikomeye
Njatugizeho ingaruka zikomeye nawe urabibona umuntu ntabwo nabirindwe byari bimuhagije 600 yagiye kimerwaga
yego
uyu munsi wa none rero ba kuyeho porosa 600 umuntu baragenerwa 3,000 n'amafaranga 400 yashyize mu giciro cy'amadolari wavuga ngo ni amadolari 3 n'ibice 2 wareba ku munsi ufashe 300 ugasanga ari amafaranga 101 bivuze ngo mu madolari ni 0 n'igice kimwe nawe retekereza aya niyo amafaranga kuri uyu munsi wa none hari ku muntu udafite ikindi kintu yakora rero abantu barahungabanye mu bwonko kandi nawe ikibazo kiri ntibavuga batirenda mu gihe runaka rubwo inkunga ziziyongera batubwira yuko na pamitazi amakuru niyo ariko bizakomeza
mwebwe se hari amakuru namenye ko mwanditse amabaruwa mutarashyikiriza ministeri ibishinzwe ayo mabaruwa kubiyemo iki
nibyo niko bimeze ntabwo twahorera nuko byabaye nge ntahari ndi mu ruzindo ariko n'uyu munsi wa none ndi butare kwa muganga
abari kuvuga ko muri gusaba ko hakorwa ubuvugizi hakongerwa ibiribwa cyangwa bitakongerwa mugasubira iwanyi Kongo nibyo ariko babikubwiye abayanditse
twebwe twabonye igisubizo kirambye ari ugusaba gutaha tugasubira iwacu muri Kongo nubwo hakiri umutekano muke ariko gusaba ngo bongere ayo mafaranga ntabwo bayagabanije ariko bayafite ahubwo bayagabanije kubera ko batubwiye ngo ibibazo byabaye byinshi ku isi ingaruka za COVID impunzi kandi zikiyongera hirya no hino twere ntabwo turi gusaba ngo bayongere tugusaba ko bakora ubuvugizi biro wacu muri Kongo
igihe byaba bitagishobotse
tuzi yuko ubushobozi iyo buboneka ntabwo bari kubugabanya kubibutsa rero ngo nibayongere ngo niba batayongere uburyo bwo gutaha ntabwo ariko twe twanditse ahubwo twanditse tuvuga tuti inzara niyo yica kurusha ikindi kintu kandi kica nabi
wari wakomoje ngo ku ngaruka nyinshi uvuga ko zigera cyane ku bagore zigasya zitanzitse ni nk'izihe wabonye zatangiye kugaragara aho ngaho ku Kigeme
ngo nk'abadamu badafite ibindi bakora biriranwa n'abana bakabaririra mu maso akabwira umwana ngo najye kuryama mugacya bukira iminsi 3 nangwa n'umugabo yajya no gushaka ikiraka nangwa yabona bikomeye akareba naho abagannye ariko umudamu we nta hantu na hamwe yabicukira
amakuru namenye ko hari umuntu wiyahuye ku Kigeme kubera inzara nibyo
byabaye ntahari nkuko nabikubwiye ko nari nagiye mu ruzindo ariko ubwo hari n'undi wari ukubikinisha bamuca mu ngoyi umwe yari yahuye arapfa undi we bamuciye mu ngoyi
ni muri ibi bihe bagabanije ibiryo
tariki 29 twari twarafashe 3
z'ukwa 3 icyo kibazo mwakigejeje ko babishinzwe
icyo kibazo twakigejeje kuri HCR protection HCR minema abashinzwe umutekano bose barabizi barahageze abaryamye bari mu mazu babuze icyo gukora
ku bwanyuro mukumva umuturambye ari ukwitahira mu gasubira Kongo
cyane nicyo gisubizo kirambye kuko amaboko y'usaba ahora munsi yayutanga iki gihugu kigaye cyaratwakiriye kiraducumbikira neza HCR byari shoboye kudukorera yabikoze na PAM nuko n'abandi baterankunga tukabona rero badufashije ibihugu byombi bikaganira na HCR badufasha tugataha bakadushakira umutekano tubataha. Ntituzabiture kwanduranya ejo n'ejo bundi abantu bajye mu giturage bajye gusabiriza basaba abaturage, mu gihe nabo twari tubanye neza hano ikigeme. Ubwo rero nta mfura yashonje, nawe urabizi.
Nyimara kumva ibivugwa n'impunzi z'abanyekongo muri rusange, nakomereje kubaza ku mpunzi z'abarundi uko byifashe. Mvugana na Bwana Jean Bosco uko ibishatse, perezida w'inkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda, nawe abanza kumbwira ko ikibazo kigabanuka ry'ibiribwa kiri muri rusange ku mpunzi
hose. Nicyo kimwe ukwezi guhera abantu bafizara yabarembeje pe, ubundi ibiryo byari bisanzwe ari nabike, amarera asanzwe ari na make,
yego
atashobora kugira icyo afasha. Umva rero bakuyemo iriya 63%, urumva nta byake n'ibyaho habyarahuhutse abantu kabisa. Inzara ni nyinshi n'ubukene bwinshi cyane.
Mubona se abo muhagarariye babagana babatura ibyo bibazo kugira ngo babasabe kubakorera ubuvugizi mu bo hejuru, bimeze bite?
Cyane baratugana, erega uretse nabo tiwe na twebwe nyine ubwacu twite impunzi zitegerezwa kugira iki ubuvugizi, kugira turebe yuko imiryango yacu nabo tuyoboye ari impinduka yabaho. Dukomeza tuvuga ariko turacyategereje ku mpinduka zamara ntiyaboneka.
Hari ubwo mwari mwagirana inama yaba Pamu Haseri na Minema?
Yego, bagitangira bakitumenyesha nyine bya impinduka, twaragiranye amanama ariko kugeza ubu urumva ko nta kirahinduka, nta zindi nama zisigaye. Urumva igisigaye gusa ni uko umuntu yashaka nyine yakwigira nta kundi inzira zindi.
Kwigira bwo birashoboka se muri ayo mafaranga nkurikije uko muyavuga?
Ko tuvuga mu bisanzwe niyo ni inama ya rusange ko umuntu yashakisha ubundi nk'uko babitubwira, ariko urumva ko bitashoboka kuko nta gishoro umuntu afite, nta nzira zindi umuntu afite yitwa yuko yaba ariko arakora.
Ubwo nari nzi ko wenda nyuma yo kubona ko bifite izo ngaruka z'imirire mibi, abantu bambwiye ko baburara bajya bava mu nkambi bakajya gusaba hanze, nabwo bakaba wenda babura ababaha. Nari nzi ko hari inama mwagiranye mugaragaza nyine izo ngaruka zo kuba iryo gabanuka rikaba ry'ibiribwa nk'uko murivuga zarabayeho.
Nibaza yuko kuko n'abantu tubana buri munsi mu nkambi gusa tubama bahari, ibi barabizi turabivugana kenshi turabibabwira, no mu zindi nama atarizo z'ibyo ngibyo, ariko turababwira pe ko yuko abaturage barashonje, zirashonje amara ni make kabisa, ntacyo abafasha. Mu cyumweru kimwe, mu byumweru bibiri, mbega abantu baba batangiye gushakisha hanze abajya gusaba ibyo basaba nyine n'ibibera.
Mu byifuzo byanyu rero niba nkumva neza, ni uko ibiribwa nk'uko muvuga ngo byari bisanzwe n'ubundi ari bikeya biza kugabanuka 60%, nuko byakwiyongera?
Yego cyane, nicyo twasaba, nicyo cya mbere gikuru, ibindi byose byaza nyuma, ariko umuntu afite icyo anafungura. Rero nicyo dusaba cyane yuko mu basanzwe badukurikirana badufasha yuko bagerageza pe kugira ngo turebe yuko ibiryo byasubira kukazamuka abantu bakabaho.
Hanyuma cya gikorwa cyo guhunguka kigeze hehe aho imahama?
Igikorwa cyo guhunguka kirakomeza kubabishaka nyine kubabyumvamo, igikorwa kirakomeza.
Bamaze kuba mu bihumbi bingahe bimaze gutahuka?
Kuko nari ku biro imibare sinayikubwira neza, ariko biri mu 20 birengaho gato.
Bimaze gutahuka?
Yego.
Hanyuma bamaze kuva ku kigeme baza aho ngaho ni ibihumbi bingahe?
Nabo nyine bariko baraza, nta mibare mfite igaragara ariko ni hafi nk'ibihumbi 600 birenga gusa biriko biraza, n'abandi baraza.
Dutegura iki kiganiro twari tumaze icyumweru cyose twandikiye Minisiteri yita ku bibazo by'ubutabazi mu Rwanda, tubagaragariza icyo tubashakira, ariko mu bihe bitandukanye bagiye batwizeza kutuvugisha ntibikunde, kuko na bimwe mu bibazo twaboherereje twarinze dutambutse ikiganiro tutarabona ibisubizo byabyo. Gusa hari ubutumwa Ijwi rya Amerika yabonye bageneye abanyamakuru hari mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, busobanura iby'iki kibazo kigabanuka ry'ibiribwa ku miterere yacyo n'icyo bagombaga gukora. Aha ndasaba mugenzi wanjye Temistocle Mutijima ababwira ibikubiye muri ubwo butumwa.
Ubu butumwa bugenewe abanyamakuru butangira buvuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR na Leta y'u Rwanda ritanga ubufasha bw'ibiribwa ku mpunzi z'Abarundi n'iz'Abanyekongo ziba mu nkambi esheshatu mu Rwanda, hagatangwa ibiribwa nyirizina cyangwa amafaranga bakabyigurira. Busobanura ko ubwo bufasha buboneka buturutse mu nkunga itangwa n'ibihugu nterankunga, imiryango itegamiye kuri leta n'abantu ku giti cyabo. Ibibazo bisaba inkunga bigenda byiyongera hirya no hino ku isi, bigatuma inkunga igabanuka, bikagira ingaruka ku bufasha butangwa ku mpunzi mu Rwanda, bigatuma hagabanywa ingano y'ibiribwa bigenewe buri muntu. Ikibazo nk'iki PAM mu Rwanda yahuye nacyo mu mwaka w'2017 na 2018, aho byabaye ngombwa ko ibiribwa bigenewe buri muntu bigabanuka kuva mu kwa 11 kwa 2017 kugeza mu kwa 6 kwa 2018. Bukomeza bugira buti, turashimira abaterankunga badufashije kongera gutanga ibiribwa byuzuye bikenewe ku muntu kuva mu kwa 7 kwa 2018. Gusa kubera impamvu y'inkunga nke yavuzwe haruguru, hazagabanywa ibiribwa bigenewe umuntu. Icyakora turakomeza gukomanga hirya no hino mu baterankunga turebe ko iryo gabanywa ridakomeza kwiyongera. Mu kwezi kwa 7 impunzi zabonye ubufasha bw'ibiribwa bwuzuye, ariko biragabanuka guhera mu kwezi kwa 3. Icyakora ubufasha bukomeje gutangwa nk'uko bisanzwe ku bagenerwa bikorwa bo muri gahunda mboneza mirire Nutrition Program na gahunda ya PAM yo gutanga ifunguro ku mashuri yo mu nkambi School Feeding. Abanyarwanda batahuka nabo bazakomeza kubona ibiribwa by'amezi 3 nk'uko bisanzwe mbere yo gusubira aho bakomoka. Ubwo butumwa buti PAM ifatanyije na HCR na Leta y'u Rwanda tuzakomeza gushakisha inkunga ishoboka yo kuziba icyuho. Turakangurira impunzi zose gukoresha ubundi buryo bwabafasha kwibeshaho ndetse no kwitabira gukora imishinga ibyara inyungu binyuze mu bigo by'imari iciriritse biterwa inkunga binyuze mu mushinga jya mbere. Leta y'u Rwanda na HCR biributsa ko ibisubizo birambye ku mpunzi harimo gutaha ku bushake mu gihugu ziturukamo no gusaba ubwenegihugu zigatura mu Rwanda. Abifuza kimwe muri ibi bisubizo barashishikarizwa kwegera Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi MINEMA cyangwa HCR kugira ngo bagirwe inama. Ubu butumwa bwagenewe abanyamakuru buvuga ko iki gikorwa kireba impunzi zose, igihe cyose PAM nta bufasha bundi irabona. Kugabanya ingano y'ibiribwa n'amafaranga bizakorwa mu nkambi zose kuva mu kwa 3 gukomeza. Iki cyemezo kivuga ko bitoroshye kumenya igihe, ariko hazakomeza gushakishwa inkunga kugira ngo hazibwe icyuho, kandi ko impunzi zizajya zimenyeshwa amakuru yose kuri iki kibazo. Ababishinzwe bavuga ko bumva neza ikibazo cy'impunzi, gusa bagirwa inama yo gucunga neza ibiribwa cyangwa amafaranga zizabona guhera mu kwezi kwa 2, kuko ntizakwizezwa ko hatazabaho igabanuka ry'ibiribwa. Isobanura mpamvu yo gushyira imbere gahunda mboneza mikurire mu gihe cy'igabanuka ry'ubufasha buhabwa impunzi. Ababishinzwe bavuga ko iminsi 1000 itangira umubyeyi agisama kugeza umwana agize imyaka 2 ari fatizo ry'ubuzima. Ni igihe umubyeyi n'umwana baba bakeneye kubona indyo nziza kandi yuzuye. Byaragaragaye ko iyo habayeho imirire mibi mu minsi 1000 ya mbere y'ubuzima bw'umwana, umwana agira imikurire mibi mu gihagararo no mu bwenge. Imirire myiza muri iyo minsi ni ngombwa cyane. Ubundi bufasha buzakomeza uko byari bisanzwe nta mpinduka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM, ari naryo risanzwe ritanga ubufasha bw'ibiribwa ku mpunzi, ryamenyesheje ko rizagabanya 60% by'ubufasha bwahabwaga impunzi. Ni ukuvuga ko impunzi yahabwaga 7,600 izajya ihabwa 3,000 n'amafaranga 40 y'u Rwanda. Ubwo butumwa buvuga ko hatakwemezwa ko ubuzima butazaba bugoye, ariko n'ubusanzwe aya mafaranga atari yo yonyine gusa atunze izi mpunzi, kuko hari n'indi mirimo ibyara inyungu bakora mu nkambi no hanze yayo mu kongera ibibatunga. Buvuga ko hari naho impunzi zifite ibikorwa zikorana n'Abanyarwanda baturiye inkambi bagafatanya kwiteza imbere. Aha hatanga urugero ku gishanga cya Misizi imugombwa. Hari kandi n'umushinga jya mbere ufite igice kizafasha impunzi kwiteza imbere biciye mu guhanga imishinga yo kwiteza imbere. Ubutumwa bwagenewe abanyamakuru buvuga ko impunzi zamenyeshejwe impamvu ibi bibaye, ndetse zinasabwa gukomeza gushakisha imibereho nk'uko zisanzwe zibikora mu buryo bwemewe n'amategeko. mu gihe habaye icyaha gikozwe n'impunzi ikurikiranwa n'ubutabera nk'undi wese warenze ku mategeko.
Ndagushimiye cyane Temistocle Mutijima. Ubwo birumvikana ko igihe tuzabona abategetsi babishinzwe bakatwemerera tuzababaza ku bindi bibazo byinshi bigarukwaho n'izimpunzi. Abari mudukurikiye muri dusangira ijambo, abayigizemo uruhare n'abandi mwese mudukurikira mwicecekeye, abandi mugatanga inyuganizi mu biganiro bitandukanye, tubashimiye tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Mwari na Bagirusa Nahuta.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira.